habiki la hashara borte bohliya wa ashaq sidi layla bari wa hadd baye habiki wa la dawra bini alani madi Anati, Anati.